Wareysi gaar ah oo uu VOA da siiyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyay waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri:
"Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia."
Tani waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhigeena Mareykanka. Dhammaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan. Waxaanu kala shaqayn doonaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha ammaanka dalkeeda. Markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabanno xuduudaheenna. Taas waxa ay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqtiga xaadirkan aan u weecin oo aan uga faa'iideysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh.
"Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts."
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
"And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation, it is impossible for us."
Wa inaan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan inaan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani. Ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda. Marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diiradda marka ay timaado goorma ayaan ka baxaynaa. Maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxaynaa oo waxaan ka tagaynaa meel maran. Waa in uu jiraa wax buuxiya booska aan banaynayno.
"Being able to establish strong solid security structures, a national army and good administrative structures that will then ensure that they are capable of handling their own affairs."
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhawaan kulmeen. Waxaa la weydiiyay waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay:
"I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support. I believe that he has a vision for his country."
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena. Waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya. Waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah. Waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi. Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka, gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea. Dhammaan howlahaasi waa nabadaynta gobolkeenna. Waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha.
Situation as we see it, the rapprochement now between Ethiopia and Eritrea.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhawaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar. Wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqayn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
"Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment, given the fact that the United States is..."
Hagaag, wada hadalladu xooggoodu waxa ay diiradda saari doonaan wada shaqaynteena dhinaca iskaashiga amniga, laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeenna dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga, innaga oo maanka ku hayno in Mareykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadanay xorriyadda.
Madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay. waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari.